Yohana bokot sadi namtokot jira khafarisayo makani sa Nikodemo gudda yaudi inni yesuti alkani indufe wanjeden
rabbi numbenna akateni kalugar wakati dufe wanti akanati fi namito kollen akhekhatin tolchit khana dandayin tolch yoaki solinjirat male
yeso wanjeden
duguma wananin sinjed Yona mi marola meso dalat male dandae finnu waqa inargu
Nikodemo wanjeden
nami akam dandae dalat egijar dandae marola meso gara hara deben dalata
Yeso wanjeden
duguma wanani sinjed Yona mi bisanif lubun dalat male dandae finnu waqa inargatu nafinaf dala lubu dalti wanani marola meso dalachu maltan sinjedef himamin Buben fulau fifet demti atin shawis isi daget male fulai sin batuf yokan gar sin demtin betu namilu bun dalat chufti akasum jira
Nikodemo wanjeden
wonte hun akam dan detetat
Yeso wanjeden
atin qalu israeliti amalle wan kan midafanne duguma wanan sin jedu nuwan ben denna Waan argin dhugeessina ammoo isaan dubbiteen dhugeeffachuu diddani yoo waan lafa kan inni isanitti odeesse hin dhugeeffatin akkam dandeettaniin dhugeeffatan yoo ani waan gubbaa isanitti odeessu namni tokkollee ka takkuma gubbaa dhaqin jiru ilmi namaa tokkoch ka gubbaa gabbuu malee akkuma Muusaan laf gammoojjitti boo fannise akkasuma ilmi namaa fannisuu malanii akka namis dhugeeffachuufti jireen hegeree argatu wanti akkanaatiif waaqii guddoo laf jaalate tanaaf ilmuu fi tokkichi namaa kenne akka namni is dhugeeffatu tokkolleen hin banne ammoo jireenya hegeree argatu waaqii ilmuu fi akka wallaal namatti muru lafaatti hin ergine ammoo akka nam baasuuf erge namis dhugeeffatu wallaal itti muran kan hin dhugeeffanne itti muran waan inni maqaa ilmu waaqaa tokkochi dhugeeffachuu dideef muraan sun illeen taana ibsaa lafatti dhufe ammoo ibsa sun irra biyyitii dukkan jaalatti waan hujiin isii hamtuutiif nami waan hamtuu tolchu cuftii ibsa jibba yookaan ibsaatti hin dhufu akka hujiin isaa hin mul'an ammoo nami waan dhugaa tolchu ibsaatti ba'a akka akkasiin marroonni waaqaa saalfatee fi hujiin isaa mul'atu.
Egi waan kana yeesof ijarii isaa laf Yuudeyaa dhaqani inni achitti ijar woliin taa'ee nan battise gaafas Yohaanalleeni aniyooni tadhaatu saliimutitti nan battisuu jira waan bisaan guddoonatti jiranii biyyitii isatti dhuftee inni wor battise gaafas Yohaanaa mani dhaansa keessatti niine jari Yohaanatiifi namichi Yaahudii tokko waan aada qulqulleeffachaa wol mormani duub warri gar Yohaanaa dhufe waan jedheen
aabbo namichi gam yoodannii si woliin jirkaani kaati waan isa dubbatte mee ilaal kuno inilleen nan battisa ammallee nami cufti gar isa yaa'u jira
Yohaanaa waan jedheen
nami danda'e ooma hin argatu waan waaqii kenne male isanillee dhugaatii hin yaakkanini anin kiristooniti amma is dur na erganuufiin jedhe intaltii fuudhani Ama abbaa fuudhuuti ammoo namni fuudhu gullaqe biree jechaqasa yoo qonqoo isa dhagaa'iin gammada kanaaf gammadii hiikuunin laamma tanqixxaa'e inni guddate ani hin diqqaachuu male namni gubbaa gad dhufu namchu firi jira kalaf keettaa'u kalafaati ammallee waan lafa haasaa ka gubbaa gad dhufu namchu firi gudda inni waan argee dhagaa'e dhugeessa ammoo namni tokkolleen ka dubbii isa dhugeeffat hin jiru. Namni dubbii isaa dhugeeffatu akka waaqii dhugaa dubbatu tanaan beessisa namni waaqii ergisuun lubbuun waaqa jalaa dubbata waan waaqii lubbuu fi cufa isaa kennuufi abbaan ilmi jaalate waan cufa harkisaa kenne namni ilmi dhugeeffatu jireenya hegerii qaba namni ilmi dhugeeffachuu didu hagum jiru jireenyallee jireenya hin argatu ammoo waaqii haqa jiru jireenya isaatti dallana.